Genesis 21 verse 1. UJehova wamhambela uSara njengokusho kwakhe. UJehova wenza kuSara njengalokho ekhulumile. Verse 2. USara wakhulelwa, wamzalela u-Abrahama indodana esemdala kuleyo nkathi uNkulunkulu abeyishilo kuye. Verse 3. U-Abrahama waqamba igama lendodana yakhe azalelwe yona, ayizalelwe nguSara ngokuthi u-Isaka. Verse 4. U-Abrahama wayisoka indodana yakhe u-Isaka isinezinsuku eziyisishiyagalombili njengalokho uNkulunkulu emyalile. Verse 5. U-Abrahama wayeneminyaka eyikhulu lapho ezalelwa u-Isaka indodana yakhe. Verse 6. USara wathi, uNkulunkulu ungenzile ukuba ngihlekeke. Bonke abakuzwayo bangihleka. Verse 7. Wathi futhi, ngubani obengasho u-Abrahama ukuthi uSara ubeyakuncelisa abantwana na ngokuba sengimzalele indodana esemdala. Verse 8. Umntwana wakhula, walunyulwa, u-Abrahama wenza idili elikhulu mhla u-Isaka elunyulwa. Verse 9. USara wabona indodana kaHagari waseGibhithe ayizalwa u-Abrahama idlalisa. Verse 10. Wathi u-Abrahama, sigxoshe isigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana yesigqilakazi ayikulidla ifa kanye nendodana yami u-Isaka. Verse 11. Lelizwi lalilibi kakhulu emehlweni ka-Abrahama ngenxa yendodana yakhe. Verse 12. UNkulunkulu wathi ku-Abrahama, akungabi lukhulu emehlweni akho ngenxa yomfana nangenxa yesigcilakazi sakho, kukho konke uSara akusho kuwe. Lalela izwi lakhe ngokuba inzalo yakho iyakubizwa ngu-Isaka. Verse 13. Nayo indodana yesigcilakazi ngiyakuyenza isizwe ngokuba iyinzalo yakho. Verse 14. U-Abrahama wavuka ekuseni, wathatha isiko semvaba yamanzi, wakunika uHagari, ekubeka ihlombe lakhe kanye nomntwana, wamukisa wahamba, wazulazula ehlane laseBherisheba. Verse 15. Amanzi esephelile emvabeni, waphonsa umntwana phansi kwesihlahla. Verse 16. Waya wahlala phansi kukhashana phambi kwakhe, kungathi ibanga lokuphonsa umcibisholo, ngokuba wathi, ngingebone ukufa komntwana. Wahlala phambi kwakhe waphakamisa izwi lakhe wakhala. Verse 17. UNkulunkulu weza izwi lomfana, ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuHagari isezulwini yathi kuye, kuyini Hagari, ungesabi, ngokuba uNkulunkulu lizwile izwi lomntwana lapho ekhona. Verse 18. Vuka uphakamise umfana, umbambe ngesandla sakho ngokuba ngiyakumenza isizwe esikhulu. Verse 19. UNkulunkulu wavula amehlo akhe, wabona umthombo wamanzi, waye wagcwalisa imvaba ngamanzi, wamphuzisa umfana. Verse 20. UNkulunkulu wayenaye umfana, wakhula wahlala ehlane, waba ngophethe umtsalo. Verse 21. Wahlala ehlane laseParanu, unina wamthathela umfazi ezweni laseGibhithe. Verse 22.
Kwathi ngaleso sikhathi u-Abimeleki noPikoli induna yempi yakhe bakhuluma ku-Abrahama bathi, uNkulunkulu nawe kukho konke okwenzayo.
Verse 23. Ngalokho ngithembise lapha ngokufunga uNkulunkulu ukuthi awukukhohlisa mina nendodana yami nomzukulwane wami, kepha ngokomusa engiwenzile kuwe wawuwenze nakimi nakulo izwe osugugobele kulo. Verse 24. U-Abrahama wathi, ngizakufunga. Verse 25. Kepha u-Abrahama wamsola u-Abimeleki ngomthombo wamanzi ebeziwuqhwagile izinceku zika-Abimeleki. Verse 26. Kepha u-Abimeleki wathi, angazi ukuthi kwenziwe ngubani lokhu, na ungitshelanga, nami angikuzwanga kuze kube namuhla. Verse 27. U-Abrahama wayesethatha izimvu nezinkabi wazipha u-Abimeleki, labo bobabili benza isivumelwane. Verse 28. U-Abrahama wabeka izivukazane ezisikhombisa zomhlambi ngokwazo. Verse 29. U-Abimeleki wathi ku-Abrahama, lezi zivukazane ezisikhombisa ozibeke zodwa ziyini na? Verse 30, wathi, lezi zivukazane esisikhombisa, uyakuzithatha esandleni sami, zibe ngubufakazi bokuthi ngumbile lowo mthombo. Verse 31,
ngalokho waqamba leyo ndawo ngokuthi iBherisheba, ngoba bafunga khona bobabili.
Verse 32, basebenza isivumelwane eBherisheba, u-Abimeleki wasukuma noPikoli induna yempi yakhe, babuyela ezweni lamaFilisti. Verse 33, u-Abrahama watshala umtamariske ngaseBherisheba, wakhuleka khona egameni kaJehova uNkulunkulu ongunaphakade. Verse 34, u-Abrahama wagogobala ezweni lamaFilisti izinsuku eziningi.